Brother Peter, would you pray?
Atate, mzina wangu ya Yesu Kristo, siku ya mikali, chupaja siku la mwile lenu, muna yukirano, muna kosera, mtina chijiwa sumene chitoneka msiku ya. Kuyamba watu kukala mbawanu, njibu otifu na mkoswe nsimoe, na kukweze kama kari batu, mtso korele. Mavumu uso, waka niso masompe, nyazoje kala kwa imu, atate, tukumbukire, mstwa kano kuti, Mene mawa sokano upita kote na miyo ya tuiwone zoda buita zoto kela mtima wano. Ziko mwishpaja mtu mikwana mene mamu konze kalesa kutala mkulesi sisi soko sa mwishpaja mkano. Tikuti mkulani za jalanu kukuna nikuchita kukare kwa yu mungu wa mpaku yose na mpila zose mwakuna jirani yu nikuta isose. Amen.
Amen.
Now my humble duty to just request Brother Ken to come forward and minister the word of God. Brother Ken.
Thank you so very much, and I pray for the Lord's blessing as we meet together around God's word. That's what we need to hear, not the voice of a man, but God's word. Now, we've been studying together in the book of Acts, and last time we were looking at Stephen's message that the Lord caused him to preach in front of a very angry crowd. He was being accused of preaching that Jesus of Nazareth had come to destroy that temple in Jerusalem and to change the customs that Moses had delivered unto them, according to them. That's in Acts chapter 6 and verse 14.
Stefano amamwimba mlandu wonena kuti yes ayaye adamumba anthu akulalikira kuti Yesu Kristu mnazalayo adzaphasula ndi kugumula kachisi amene adamangidwa ndi anthu achiyuda komanso adzasintha miyambo ndi malamulo a Mose amene iwowo anali kuwakhulupirira ndipo chifukwa ichi ndiwo amene udali mlandu umene Stefano anali kumwimba molingana ndi machitidwe ake mu chapter 60 verse yake ya 14 ndi pamene pogona mlandu umene adamuyimba Stefano.
Now Stephen did not deny their accusation.
Stefano ndi mlandu osana ukane ayi.
But it wasn't the physical temple that the Lord Jesus came to destroy. He came to fulfill all that that temple represented. God had ordained that temple to be a picture of His Son, the Lord Jesus Christ. You know, in building, that before you build, you draw up a plan. I am assuming that your place of worship there was a plan you drew out somehow that was followed in building. You didn't just go and start building. There was a plan. But once the building is built, can you imagine if everybody gathered like you are today And Brother Willie, he doesn't want you to go enjoy the building. He wants you to look at the plan. And he's just talking about the plan and how beautiful the plan is. You would look at him and say, the building is built. Let's enjoy the building. See, everything about that temple, the Lord Jesus Christ fulfilled. It was a picture of Him. The priests, the sacrifices, the holy place, the mercy seat, all of those God gave as pictures of His Son. So when the Son came and He fulfilled these things, those that He gave eyes to see, they look to the Son now. They don't look to the temple. They're not looking to the building. That was a picture. They look to Christ. They accused Him of changing the customs that Moses had delivered, but He didn't change them. He fulfilled them. Again, God gave that law to Moses to show the guiltiness of men's sin. He never gave it as a way of salvation. But the more they thought themselves to be holy before God, the more the Lord exposed their sin by the law. That's why the law was given, that every mouth might be stopped, and the whole world found guilty before God. But not much has changed. Even today, you know as well as I do that people put their faith in places of worship. They put a lot of money into building ornate places that they call a temple. And they call it God's house, just like these. And then they go back to preaching the law. If you go and listen to the preacher, he's opening up the Bible and he's preaching this law and that law. Follow this, do that. And they think they're serving God, but they're no better than these that withstood Stephen.
Koma chimodzi masunga di alero anthambiri amalalikira chilamulo amauza vanthu mupange izi kuti zvikutekerere mupangeso izi kuti zvikuenderere mutsata izi kuti zvimuzifikire nchimodzi nimene Moses amalamulira ana Israeli kwapatsa malamulo amene malamulo obo obata
The accusations that they were bringing against Stephen, they brought against our Lord Jesus. If you look in John chapter 5 and verses 45 to 47, you'll see how they accused our Lord, and you'll see what response he gave with regard to Moses. John 5, 45 to 47.
Mwayangana Yohane chapter 5, verse yake ya 45, you kufika verse 47. Yohane 5, verse 45. Musayesa kuti ine, ndiza kunenerani inu kwa Atate. Palikuwa kukunenezani ndiye Mose amene inu muma mtama. Pakuti mukada kurubira Mose, mukada kurubira ine. Pakuti yeyu Mose yo adalembera za ine. Koma ngati simu kurubira marembo ayeyu, Mose kurubira banji mauanga.
You see, they're accusing our Lord. This is amazing because he's the author of all that Moses wrote. His coming in the flesh was not his beginning. He's God in the flesh. And so everything that Moses wrote, he wrote of Christ. He wrote to Christ and to his glory. But they didn't see that. All they could talk about was Moses. The world is full of people like that today. They'll take the Bible and they'll go back into the Old Testament and they'll preach Moses. They'll preach the law. They believe that that's what they're supposed to do. They're not preaching Christ from the Old Testament scriptures. They're preaching the law. And if you go in their midst and you open up the Old Testament and preach the Lord Jesus Christ, they become offended because they'll say, no, the Old Testament, that's the law. New Testament, that's Christ. But no, the whole of Scripture has to do with Christ. And that's why in Stephen's message there in Acts 7, he starts with Abraham. He begins with the one that they look to as their father, and he ends that whole message in saying it all had to do with the Lord Jesus Christ. That seed that was to come from Abraham was none other than the Lord Jesus Christ, this very one that they were denouncing.
Poyamba kulamkula iye mchapita 7, atayambila kwa Mose, kwa Abraham. Abraham ndamene wakata kwa mamuona, ama mwone ngati mstati, ngati kolo la chipembezo, ngati kolo la fugo, ngati kolo la mtu nduwa wae onse. Ndiye iye onse na Estefano kwa wae ankani kwa wala ligia. Atayambila kwa Abraham mwemeo kutiki wawo, ani amungetete Abraham mwonga kolo lao.
And that's why the Lord told these Pharisees in verse 46 of John 5, he said, if you believe Moses, ye would have believed me, for he wrote of me. And Christ said, if you believe not his writings, how shall you believe my words? When we go back to the Old Testament and read about the law and about Moses and Abraham, all of that, God was giving a pattern through them of his son, the Lord Jesus Christ, that he would bring into the world. Now, I dare say that all of us are guilty of the same sin, because there was a day when we opened this Bible, all we looked for was rules and regulations and the law and how we could obey it and how we needed to work harder and be better, all these things, until it pleased God to reveal Christ in us and show us that that law we could never satisfy, and that the only one who has is the Lord Jesus Christ. And I dare say that there are people that know you there in Malawi that are accusing you of the same thing they accused our Lord and they accused Stephen. They're saying you've set aside the law, because when they hear you, you're not preaching the law. You're preaching Christ. And they're going to accuse you. They're going to say, well, you're not preaching the Bible then, because there's the law and then there's grace. That's how they reason. Yes, we need grace, but we still have to obey the law. They're the same type of people we face today as stood against Stephen and our Lord.
These are preachers today that feel like they're preaching the word when they stand up and preach the Ten Commandments, for example, and they tell people that if you obey these commandments, you'll be accepted with God. And so they're constantly going over the rules and the law and the regulation. They don't realize that those stand against us. What they're reading in the Ten Commandments is not a way of salvation, but a way of condemnation. It can only condemn.
There are people that think, okay, I know I'm a sinner, so from today forward, I am going to obey the law and get right with God. That's the way they reason. Well, the problem is, number one,
you can't obey the law perfectly because it's not just in what you do, it's what you think and say. But the biggest question is, what are you going to do about all of your sin up to this point? Because you've lived a life of disobedience from your birth. Where's salvation in that? Can you imagine a murderer who killed just one person? He was a good father, he's a good citizen, a good worker, but suddenly one day he got angry and he killed somebody. And imagine him standing before the judge and saying to the judge, yes, but look at all the good that I've done in my life. Just this one murder, you're going to condemn me for that? The answer is yes. In fact, the Bible says, whoever does not keep the whole law, but fails even in one point, is guilty of breaking the entire law. You see that in James chapter 2 and verse 9 down to verse 11. Read that. James 2, 9 to 11. If anybody puts their confidence in their obedience to the law, read what the scriptures say about that. James 2, 9 through 11. James chapter 2, verses 9 through 11.
Okay.
Verse 9.
Verse 9. Komangadi simusamala mo. Komangadi musamala mo negele. Mushi da ujimo. Nipo mutu tizwa nijira mulo. Monga olama. Verse 10. Pakuti amene ayense anga kine malamulo onse. Komanga kumungo balimodi. Onse. Yeyu akaloji mule onse. Verse 13. Kakuti ye wabudi, usachile jikolo, anadiso, zate. Niko uka chile jikolo, koma ugata, wakala wala ugila lamulo.
You see, most people today that are religious, they don't see themselves as transgressors of the law. In fact, it's just the opposite. They feel like if they're making an effort, if they're making an attempt to keep the law, that somehow God's pleased with them. What they don't see is any violation of the law makes them guilty of the whole law. Period. You see, there are many people that have the mindset of the Pharisee
there in the temple that when he prayed within himself in Luke 18:11, he stood and thanked God that he was not a sinner like everyone else, that he didn't cheat, that he didn't commit adultery. This was his thinking of himself. He did not see himself as the law declares us to be, as a sinner before God and in need of a Savior. You and I have partaken of this kind of judgment in congregations where somebody falls into the sin of adultery and it becomes known. And you know as well as I do, that person then is put under discipline. And you've got these church leaders that condemn someone like that and make sure that they don't ever do it again. But you know what? Everyone that has ever condemned somebody like that is guilty of the same sin. Because the Lord said, if a man so much as look upon a woman to lust after her in his heart, he is an adulterer. I will tell you right now, every one of us is guilty of adultery. Whether we've ever physically committed adultery or not with another woman or another man, we are all adulterers before the law.
Amen. Amen. Amen.
You realize if you take your hand and do it, you can do it right now. Point your finger at somebody else. How many fingers do you have pointing back at you? I'm pointing one finger at that person, but I'm looking at my hand. I've got three pointing back at me. That has to be your only answer when someone points a finger at you. Just stop them. Don't even try to justify. Just stop and say, excuse me, but how many fingers do you have pointing back at yourself? You know, it's a sad thing. We laugh about it, but it's a sad thing because there's preachers today. They'll get up and they'll preach against adultery, and
I'll tell you, I've always wanted to just stand up and stop and say, excuse me, but would you kindly share with us what your thoughts have been up to this point as far as adultery? Have you ever thought or lusted after a woman? And just make them answer honestly that question. I'll tell you what, if someone has truly, God has caused them to see themselves as they are before His law, they won't be up there ranting, raving, preaching the law. They will be on their face before the Lord as a guilty sinner and saying, if Christ is not my righteousness, I don't have any.
Kuitula nkhani imeneyi ngati imene anzawo apezekamwa kuti ndiwo ochimwa kwambiri kuposa iyo. Koma ndikuwaza kungofika pena pake pongoti pamene wina wake akakiuzi mzake ndikuyamba tamba ndi mwaimani pamene pomwe. Inuyo munakuti awa ndamizimata pangae siabwino pepale. Koma inuyo pamoyo wanu inuyo amene mukudziwa zimenezi. Tandizani mochuluka mumaona mtima. Ndikandali mdasiriyako. Ndikangali mdafunako, ndikangali mdafunako, ndikangali mdafunako, ndikangali mdafunako, ndikangali mdafunako, mwona mtima inuyo. Ndeta anuacho ndareka mwona mtima, akuzo kumbo siyo kosa wangula. Kipame mene wala kufuna kuna neneza mtuena, inyo kumwona kundikangali mdafunako, ndikangali mdafunako, ndikangali mdafunako, ndikangali China, chwa hiva, chwa funa nchimina zano wa China. Ataka mwona mtima, akuzo kuna kuna, ndifoji mwona kano.
You notice, even in our text here in James 2, he mentions that. If someone says, do not commit adultery and do not kill, but then even though he doesn't commit any adultery, yet if he kills, he's guilty of being a transgressor of the entire law. It doesn't matter. We're sinners by even one violation. And we've been born sinners. So the law stands against us. It can't save us.
Chilamulo nchiyoti chumabisusa, chilamulo sijinga ate kutipulu musa kareba mwono. Yakobo ya kula mfura mfese ya naini, hauti ngani mtu mga nina kutina yo, vese ya naini, koma ngani musa mala maonekewe, mchita uchimo. Ngani mwa samala maonekewe, zimene maona kumene mtu nila son chidi kwa mbili, jia kutipa meleko mkushita cha? Mkushita uchimo, jifuati mwa samala maonekewe, mwa karandi chidi. Ndizi mzimene mwaziona, ndi kumakala nazo mpambu, mwaziweruze. Mwishita uchimo. Njifaka kula mkula kuri, ndivo, musu sidwa, ndila mwala. Jifala mwala, jifala yake, lima jisusa, ife munga olako. Kwa peza kuti, na ife yoto sepatiko la pangu. Pangani ya la mwulo linachiesa olako, ndi uchima. Tiritenso kuhiri mkula vina kulikose, jifala mwala, jifala mwungu, limerida jifila kulako.
But even knowing this, I dare say we show the evilness of our heart because we still think we're better than somebody else because we haven't physically killed somebody or we haven't physically committed adultery with somebody. My wife and I, we've been married now for 42 years, going on 42 years. And I've never committed adultery in the sense of going after another woman. I've remained faithful to my wife. But am I any better than somebody that has not? You see? No. I'm as guilty before God as a sinner as anybody. Because I've not physically done one thing or another does not make me better.
Tikoza kumalimba mtima ndi kumalamfula za antitose monga mineti hili. Inayonda kalaba banja, ndi akazi anga kuti 42 years. 42 years. Pasa akazi mineti 42 years, sina vange mochi nyengo, pasa akazi wanga, moyo wanga wose, mende kalila mpaka na vana. Koma chifayo wana unile, sina vange mochi nyengo, ya mtu mene uka akazi wanga, mwaza akazi mineti. Siningake kula mfulaso, pone na kuti, nilipe mlandu ndi mulu mungu, sina jirichosu kwa moyo wanga. Siningati kulambula mwantu mbeneo. Sifwa, tamasu wa mulungu, kukala ochimwa, ndi mene muhari yesi adeba ruila, kukala mlandu wa kushima kwake. Ndi mene muhari yesi adili.
But I know some congregations that
if you were married and got divorced, that somehow divorce now is the greatest sin of all, that there's no place for you because you're divorced. There's congregations that way. But now, before we get too high-minded here, look at what James was directed by the Spirit to write in verse 9. He just simply said, if you have respect to persons, you commit sin. So it doesn't even have to be some major thing that men consider to be evil. Just having respect of persons is a sin, and you're convinced of the law as transgressors. Think about it. Have you ever had church gatherings like you're doing right now, and certain people have been selected to serve up the meal, and so you come through with your plate, and you notice that the person serving the sauce with the meat, they might give you just a little bit of sauce and a little bit of meat, and then you notice that the next person behind you, they get the big piece of meat. And you wonder, well, how come you're giving them the big piece of meat? And they'll say, well, that's my family member, or they're part of my tribe. I don't care what the reason is. People show respect of persons all the time. We do it. You see? But even that, the Lord says, is to be convicted of the law as a transgressor.
Mm. Ngati tikhala ni mapemphero mune timakhala kuno ku America mongasa amene muli nawo kumeneko ku Malawi ndiye timbuyelekeze kuti pakuperekedwa chakudya chimene titilandire ndiye wayo kukakhala pano upeza kuti wakuikira mbale uja ndi waija ndiye kuti akukuikira kafupa kamodzi kopata mnofu kwina kuti ndiye wina wali kumbuyo kwake kwakumwikira chino iwena kuvuza
You see, that's the reality is that if we want the law to be the standard, then it condemns us all as sinners. There's none that is righteous before God, no, not one. Now, does that mean we set the law aside? No. Look at James chapter 2 and verse 12. Here's the instruction to God's children. This is to those for whom Christ has paid the debt, it says, so speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty. Now, what that's saying is, we're not saying the law was set aside. What we're saying is that Christ fulfilled it. That's the law of liberty. That's what Paul wrote to the Galatians in Galatians 5 and verse 1. He said, stand fast therefore in the liberty, same word, wherewith Christ hath made us free. That word made us free means justified. We're not saying that Christ set aside the law. No, he fulfilled it in every jot and tittle. His obedience then is put to our account, and thereby we are justified before God. That's the law of liberty.
Galatians 5
and verse 1.
Galatians chapter 5 verse 1. Adi Christ adati sandutsa mfulu kuti tikhale mfulu. Chifukwa chake chilimikani musakotwenso ndi goli la ukapolo. Ndipo akamanena kuti kusandutsidwa mfulu ncholinga choti mukhale mfulu nchifukwa chakuti iye anadzawa kudzalikwaniritsa lamulo limene limkati weruza lija, limene limatikaniza lija, limene limatiletsa lija, ndikutipatsa ife ufulu umene uli mulamulo la iyeyo.
You see, to become entangled again with the yoke of bondage, that's a picture of slavery. And Paul's asking him, why would you want to go back under slavery and the rules and regulations of the law if Christ has made you free? It makes no sense.
Akulankhula za chilamulo chimene chidawamanga anthu ndi kuwapanga anthu aja kukhala mu goli limeneli. Ndiye pamene akuna kuti musamabwerere ndi makagwidwa nsonzi ndi maukapolo ndi magoli amene alibe ntchito wosa kupatsani ufulu.
So I'm not against preaching the law. I preach the whole scripture. But when I preach it, I'm not preaching it as a means of salvation. I'm preaching it to show how the Lord Jesus Christ fulfilled it. And because he did it perfectly before his Father, all for whom he paid the debt, they're justified. We stand justified in him. That's the law of liberty.
But
you see, we can expect the same opposition today as what Stephen faced and what our Lord faced, because there's still people, multitudes in bondage. They're still blind. They still think that somehow their obedience to the law is what gains them acceptance before God. They're still doing what Cain did back in the beginning, bringing their own offering, and not realizing that all that does is add to their condemnation.
And you can see
in verse 12 of James to them, this is how we're to speak. This is how we're to do. You see that? As those that have been judged, you see that? Judged by the law of liberty. How is it that I can speak freely of Christ? It's because He paid my debt, then I am under the law of liberty. I speak and I act and I do as somebody that the Lord has taught of Christ, and therefore I enjoy that liberty that He's given me in Him. I'm not under condemnation. There is therefore now no condemnation.
Naona ni mene iwo omasulidwa ndi ufulu ndi wodzowera zidama ufulu akuneneredwera yakobo sakubisa ndifanye njana anthu akulankhula akuti alankhule motero anthu achite motero anthu akhale motero akhale mwaufulu yakobo chapter 2 verse yake ya 12 lankhulani motero ngati omasulidwa ufulu khalani motero ngati aufulu chitani motero ngati aufulu kuona kuti chifukwa cha Khristu Yesu amayenda kukwananilitsa lamulo. Simu karanso oma ngidwa ndi ukapolo, koma oma sulidwa kukapolo. Ndifuwa chake, pamo kula kuna kuti, ndifuwa chake kwa iwa mlani mwa Kristu Yesu, alibe kumweru ziwa. Pakuti mzimu wa chisomo, mzimu wa ufulu wa Mulungu, wa masula kumpambu ya chila mulo.
You see, we jumped in at verse 9, but this chapter begins with in verse 1 of people within the congregation that were showing respect of persons. And so what the writer is saying here is that if you show respect of persons, you're as guilty of being a murderer and killing as one who actually does. There's no difference.
Anha kumene kukwa anthawa amena kwa alamfula Yakobo, adali ndi vuto kwa mbili meadali nalo. Adali anthu amene amachita zithu mwatsankho, amayangana nkhope, adali abale anga musakhale nacho chikhulupiriro cha Ambuye wathu Yesu Khristu, Ambuye wa ulemerero ndi kusamala maonekedwe. Adali anthu amene akamapanga chilichonse mmene amapanga amaona mmene munthu amaonekera, akamapasa mpando kuti akhalepo amaona mmene munthu akuonekera. Akamakhala munthu ena mango weruza mudziwa timakhalaso khale pano kumapona mino kuonekera limene chikuonekera pano chimunthu chakuba chimene chidza kungo mango kuweruzako basi ndi mmene adalili anthu amene Yakobo ankale mmene akalata iki.
And you can see we're guilty of the same thing. Their problem in verse 2 was that if there was a rich person that came in with a gold ring, goodly apparel, and then there come in a poor man that didn't have hardly any raiment. But if you show respect, verse 3, to him that is rich, and say to him, ah, come up here, sit here in this good place, and you say to that poor, go stand over there, sit there under my footstool, you've just shown respect to persons. But I'll tell you, this goes on in religion all the time. They respect people that give a lot of money. They get the first place. And if you're a poor person and don't have anything, you stand back there in the corner.
Ndicho vala chokometsetsa atatsena ndipo akalowanso munthu wosauka ndicho vala chodetsa. Okay, chovala chokometsetsa uja ndipo akalowanso munthu wosauka ndicho vala chodetsa. Verse 3, ndipo mukapenyerera inuyo mukakhala mukampenyerera uja wavala kuno uja ndicho vala chokometsetsa uja nimukati kwa iyeyo inu mukare ava babu ino ava pampanda uri ava wa plastic uri ava ndipo muna na kwa sauka uja amene wa para faira uja iwe kima uko kavena kalabasi pampanda uko kavena kalabasi pampanda uko kavena uzidi basila madhaku mwaba kodi verse 4 simu siyarisa mwenu noka ndi kukala oweruza organizi na zoi ba wantu akuti vuta hiliri limene akulilo mfulava ya kwaboli hiliri mzipe mbezo lero imu amena kateleka ndama zambiri alindi malo awo awo avalira amena makala mchezi imu amena kateleka ndama zambiri ama kala ojimuna chuma alibe zofala zokuna alibe akamakwele kuchalichi kaya kwele kaya sekwele kwa iwo kuma karazi mozi mozi ajombe asa jombe isi mozi mozi basi kwaibe kusiana jifuwa sama ya nanibe mwonga wangu wama kala kumbuya uja basi usaposa sumora sama uruga na zibida machani chini.
Now remember, you point the finger at somebody, you have three pointing back at you. Let me ask you preachers something. If the mayor told you that he was going to come and attend your place of worship, would you give him special preference, or would you say to him, have a seat just like anybody else? If you give consideration to that mayor for attending your place of worship over and above anybody else that attends there faithfully, you're showing respect to persons. There's no titles when it comes to worship. We're all sinners before a holy God.
Yeah.
I know there's some that will accuse God of showing respect by saying, well, he chose some to salvation and passed by others. But how he made his choice was not with respect to persons. In other words, he didn't look to see what qualities they had that might serve him and therefore chose them. No, in fact, in verse 5, you see what the Spirit directed James to write, "Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor?" In other words, there's nothing in us to recommend us to God of this world, but what? Rich in faith. In other words, God has given them faith to look to Christ alone for their salvation. Do you realize that's the only thing that makes us to differ from anybody else is that grace of God that has given us eyes to see Christ. That's it. There's no other reason for God to have chosen us other than he purposed to in his grace and mercy.
Mukuona kuti chimenene nangala mvura mene pakuzona kuti ai tizisiyanisa kumene pakhale Mulungu posankha sadatenga wose akasankha ena ena adasiya ndiye kuti avava akhoza kukhala kutsogolo koma ngati mudziwa kuti kusankha kwa Mulungu sadasankhe kuti azisiyanisa kuti wosauka akhale wolemera ndamena mtenge Mulungu sadapange chocho ai mzimu wa Mulungu adamulankhulitsa polemba zimene zi Yakobo taverenga ndi verse ya 5 akuti mverani abale anga okondedwa. Kodi Mulungu sanasankha wosauka amdziko lapansi akhale wolemera ndi chikhulupiriro ndi wolowa mnyumba ya ufumu umene adawulonjeza kwa iwo akumkonda iye mawu oti olemera mu chikhulupiriro sakutanthauza olemera mu chuma iya koma olemera mu chikhulupiriro ndi iwo amene iye Mulungu adawapatsa chikhulupiriro choyang'ana nacho mpakana kupenya Yesu ndiye chikhulupiriro chachipulumutso chimenecho ndiye kulemera mu chikhulupiriro cha Mulungu madala chikhulupiriro chokwanira kupenya nacho Yesu.
Now
Pay attention to Scripture, because the whole gospel there is in verse 5. When he says, "Hearken, my beloved brethren, beloved of the Lord." In other words, if we have that privilege of being called brothers and being brothers to Christ the brother, then it's only because we were first loved. God set His love upon us. That's all we can say. It's not for any obedience in ourselves. We have none. And notice, so it begins with God's love and Him having chosen. You see, hath not God chosen? We didn't choose Him. He chose us. And chosen the poor of this world. We have nothing. It's like we read there in Timothy. We came into the world naked, and we're going to leave this world naked. We can claim nothing as our own. Why do most people show respect of persons to a rich person in the world versus anybody else? It's because they think by that relation they're going to become richer themselves. That's what they think. But even that is idolatry, to think that what that other person has is going to benefit you. No, even that person, if he's rich, he received those riches from God. They're not his. And the proof is when they die, they leave it here. They don't take it with them.
Chifuwa jimena mbiri ama bangira sangu kutuole mera azai kapa sogoro wa sangu azasi ya ugo. Chima kari sifaja kere jabe kutimuna kule mera kwa uyu kukala so kundi fikira kwa ine. Andi la risago de uma funisita una kuti zimene mtu jali nazo akugalireko zizikala muziki ya limozi. Kwa mamene kule mera kwa mtu hamino kumpanga jonchoyo. Sada kumpanga kaso di mungu kwa mera damu limenete. Ndekuti kweni kweni yeweza songo sa ugasi.
And you see in verse 5, what is it to be rich? If God has loved us, if He's chosen us, poor as we are, yet rich in faith. Where does faith come from? It's the gift of God. You could put rich in Christ, because that's what faith is. It's Christ. It has Christ as its object. If you've been shown and taught of Christ, who He is and what He's accomplished, you are rich. Maybe not in the world's eyes, but that's all the riches you need for eternity. And notice that next word where it says, and those that are rich in faith, they can't claim any part that they had in that riches, because it says even heirs of the kingdom. It doesn't say you earned it. An heir is somebody that the testator died and left them those riches. That's how you become heir.
Mukapitiriza kuyerenga verse imeneyo, vena vena wasauga adziko lapansi angakhale akhale olemera ndi chikhulupiriro ndiwo olowa mnyumba
muda akamati olowa mnyumba kamale kuti anthu amene amakhaolowa ndi munthu amene analibe chilichonse amene amadikira amene wa nyumbayo angathe kudzamulola kuti akalowe mnyumbamo tsono olowa mnyumba ali ngati monga mmene alili munthu mwana wake wa iwe amakhala wosauka kufikira iweyo wotafa ndi pamene mwana uja amakatenga katundu nukakhala wake wa iye amene adasonkhanitsa katundu uja chifukwa chake mau amene ali apa kuti ndife wolemera mchikhulupiriro komanso ndi wolowa kutanthauza kuti polowa kwathu kwa mnyumba yake ya mulungu si mwathu iyayi mulibe chimenecho tinachita chotiyenereza tikhuza kalowa mmenemo koma ndife olowa chifukwa tipali wina wake amene wachipangisa kuti chikatheke kuti ife tikachilowe chimenecho koma kwenikweni nkwakuti chimene tukachilowacho ifeyo si chathu ndipo tilibe.
Do you see how every word of God is inspired and profitable for doctrine, for reproof, for correction and instruction in righteousness? It teaches us, that one little word, heir, teaches us everything about how it is we become children of God. It's not based on our standing before men or God. We have nothing. But to be an heir, you think about who died. It's Christ. It required His shed blood in order for God to be just and justify sinners such as we are. That's our testimony. That's it.
Mutaona mmene mwa Mulungu amakhala kuti mawu opindulitsa pachidzudzulo, pachiphunziso, pachikonzero, kuti anthu a Mulungu akhale wokonzeka kwa thunthu ndi pamene pano. Tangokhalizani mawu amene tikulankhula pano kuti olowa mnyumba. Kodi akamati olowa mnyumba, adapezeka bwanji kuti akalowe mu nyumba? Ndiye kuti pazipezeka Yesu ya. Nanga kuti wakalowe mmenemo Yesu wachita wapanga chani? Adafera. Anakhetsa mwana. Kwafera anthu amene achapa kuti akalowe mnyumba izi. Palibe chimene iwo ali mawu a Mulungu ba chikumapeza kuti chimene mwachipeza apa pali china chimene chitaitisiro kuti inuyo mulandire chimene chikubwera pasankholo pano.
You see, heirs of the kingdom which He hath promised. So in other words, it's like a will and a testament. I have a lot of friends that I care about, but you know there's only 3 children that are mentioned in my will. Those are the 3 of my children. And when I die, they get whatever I have to give them. They're heirs. And there's nobody that can complain and say, well, if you do that for your children, you ought to do that for everybody. No. This is how God has saved sinners. It's through the death of His Son. That Son is the testator. And it's by His obedience unto death that we're heirs. You know, God has chosen those that He's given to His Son. That's it.
Ndiyeto akamati olowa mnyumba, samakhala aliyense. Ineyo ndindakwenza mbiri pa dziko lonse lapansi, akwenzi ochuluka. Koma ndikafika pa nkhani ya wiru imene ndalemba yanga ya ineyo, akulankhula ndiwowo. Wiru yawo ya iwowo, adalembamo mmenemo muli mayina atatu okha. Mu wiru yawoyo, mayina atatuwo ndi anawo. Anawowo ndi amene adapatsidwa zonse zimene iwowa adakhala kuti Mulungu watenga apita. Anawo zonse zimene wali nazo zikakhala zawo za ana amene achapa. Tsono ndinasangalira kuti nanga pamene ndali nakweza mbiri ngakhale ine akumalayi, bwanji sindayikemo mu wiru imeneyo. Wiru imeneyo simakhala yakwezi ya ndi yawana. Ndi chimodzimodzinso Mulungu imene anapangira. Cholowa chake cha iye ncha wana wake. Ndipo anangewo akuchilowa mwa mwana wake Yesu Khristu. Ndiye kuti chifukwa cha Yesu Khristu amene adafa. Ndikukhala ngati wa kufa kwa Yesu Khristu kuja kukulowetsa onse amene ali mwa Khristu Yesu. Mu cholowa chatipereka Yesu aja. Ndi pamene mupezekera kuti inu ndi ine tili olowa a mnyumba ya zake za Mulungu zimene zili moyo wosatha. Komatu kukalowa mzimenezozo sitimalowamo ndi ntchito zathu. Sitilowamo ndi malamulo, sitilowamo ndi chipembedzo chathu, timalowa mmenemo chifukwa cha mwana wake Yesu Khristu amene adafa ndipo inu muli mwa iyeyo pamene mwapezekera kuti mwalowa nawo mu cholowa cha Atatecho.
And here's where God has purposed that even His word be a snare to those that read it without eyes to see Christ. Because at the end of verse 5, it says, which he hath promised to them that love him. Now I can just hear some saying, ah, see, there it is. If you really want to be an heir, this is how they reason, if you really want to be one chosen of God, then you have to love God. But that's not what it's saying.
Aba, nimamene bali msampha ukulu, msampha mene Mungu mwini wake, ana uchera, umene uvula vanthu amene alibe maso ona ma verse ambayo. Umene uli ndi mfuno lwa vanthu samatha kuona mawu a Mulungu amene ali akamaverenga ati samaona, ndi umene uwu. Msampha wake ndi uwu, kuti ku verse yomaliza ya verse 5, imene kuti kwa iwo akumponda iye. Ndiye pamene wina kuti aha, mamba.
You see what it says there, which he have promised to them that love him. Those that love him, he first loved them. That's what the scriptures say in 1 John 4:19. We would never love him had he not first loved us. So those that love him, this is the proof of those that are heirs. This is the proof that someone has been chosen of God and for whom Christ has died, is that when the Spirit reveals Christ in them, they love him. They love that Christ. But this is why we preach the word verse by verse, because everything has a context. If we ever get thinking somehow that we're better than somebody else, then that thinking takes us back under bondage again, the bondage of the law, and there we have to be reminded again, we're no better than anybody else. That's why we're not to be respecters of persons, because the only difference between me and anybody else is the grace of God and the person of the Lord Jesus Christ and his work accomplished for a sinner such as I am. That's it.
See here in verse 6,
that was their problem. They were despising the poor. There are a lot of preachers in religion this way. That it doesn't matter if there's 100 poor people attending because they need to hear of Christ. What are they doing? They're looking for the rich because they need a bigger building, they need a better salary, and so they're catering to the rich. And James reminds them, says, those very rich people that you want to bring in, those are the ones that are going to take you to court because they're not happy.
Ama mwana basi sikisi mena kula mkuli la yako bo. Ama amene chiri mzibembezo mzima chari chibutani mwana kuti kasasa mara. Ono kakani mchachima kwa na juhandi redi wa sauga. Ama kanda alibe mungu kwa ni mwamuwe kwa wawo. Okakati asu, nilibe mungu kwa. Ama kwa kwa sauga basi mchari. Nima mena mwja. chimene wamafuna kwambiri number one, amafuna anthu olemera kuti amangezi machallenge zikuluzikulu komanso kuti salary yamusa ikhale yabwino kwambiri, ndalama zikhale zosa zimene zosimene zimafunisa kuti apeze anthu olemera. Ndi anthu olemera chakamba kuchecha amanyengerera kuti nawo achazikhala ndi mtendo azipereka ndalama zawo. Koma tamvani mene yako kwakula nkhulira za vuto la anthu olemera akakhala mchallenge, ali ndi vuto anthu olemera. Koma inu mumanyoza munthu osaowa, mukuona inu mabisho mumanyoza munthu osaowa, kodi sakusautsani inu achuma nakukokerani iwowo kumakoti kumakwalamirani? Iweyo uli ukuyang'ana kwambiri kuti nifuna kukhala achuma mmene muchango khaoka, kodi achuma amene achawo akaona kuti ndalama zimene amapereka imuyo sunazigwise kunoshini? Simunaona kuimba mnandumbusa? Simunaona kutengera chechi chonse ku koti tifuna kuti ndalama zimene timapereka pano tidziwe kuti zigwire ntchito yanji? Amapanga zimenezo ndi anthu osauka, amapanga zimenezo ndi anthu olemera. Amene akutipatsa mtendere kwambiri tsiku ndi tsiku ndi anthu osauka, chikwamebe chimene angatha kutichita monga ngati mabisho kwa kalava pali chimene mukazowa pa.
When I first moved here to Shreveport, there were a couple of men that were wealthy that came and attended for a while, and one of them has enough means. He said, let me just write the check. Let me just go, and I'll buy the property, and we'll put up the building, and we won't have to worry about it. And I told him, no. I said, that's not how God does it. If you want to give, you give through regular offering, just like anybody else, but there's not one person that is to be esteemed above another here so that somehow they get the glory. And he got upset and he left. And right down the street, not too far from us, they now, where he attends, he wrote the check. And it's a very beautiful complex, has everything that people could ever imagine. And yet, what's he doing? He's controlling that congregation. He's controlling that preacher. We're not to give that glory to another.
In any time of you know she's body, to number Sonkana, that night to pay seen as and alarm of church map. Many the money to Gulema to them Hilavan, I wouldn't didn't go in by cheque, to get in by cheque managed to find to Gulema or to bank it. I put the room to Funa Krema gets the Pamba Kre, Panova, she was a club of Jigavan. Then none of the I, Simene Zamun Grimajidira. Ngarufuno vereke, uvereke monga unaliyeso losa ukama vereke. Mujopereka, jopereka, mine momo, mungu analama ya mufu ina alpiyeze. Dame mine loyo, tika kaso nkanisa, ni mene tita gile shude upanga vano. Ita zavizo uru mufu mozbi, ata mene kandalama yake, ni mene ita kula malo pana kumanga chesh. Ali zimene zozai. Ata kuya atu kula mene. Ata kuya anasia. Anasio mempera. Sima naliyeso ina tatuwa mempera ya. Ti musilidi ya mwenu kwa wakosa ni wuno. Kwa wakosa kwa Amerika kwa mko. Adaka joe na mpingo kuna wangi. Adasio mwene bacha kwa nazire mbacha kenji. Koma mwene au nima mwene kwa wakada mangira chukwa mpudeke. Chachi mkuu. Pari ndalama. Pari ima mangiru wako mwa mwaka jini chachi wako mbola cho. Sina mangiru wako hilo. Koma furo ndi jani soba. Iye ya mwini chumayo. Nda mina kula mwini na mkusa. Mpingo wosa uli mmanja mwani. Mkusa ya zimpela zimene.
If you're to compare the building we made in now compared to that one that he went down the road and paid for, ours is a very simple building. But you know, I would rather have a house full of needy sinners, poor in men's eyes, and yet rich in faith as described here, rather than ever give the glory to a man or tip the hat to a man just because they have some kind of earthly wealth. That's
amen.
In fact, verse 7 is what James says. Do not they blaspheme that worthy name by which ye are called? In other words, you're giving honor to men rather than to Christ alone. That's blasphemy.
Ndiyetikerekeza ndi nyumba imene timapamphera ife munomu siusiyana kutalitali kanyumba kathu kosaonika bwino koma chinyumba chakoti chopamwamba chija koma mukudziwa Ndi kwabwino kwa ine kukhala mnyumba imene muli phanga la anthu, kosa mangidwa bwino koma mmene muli anthu ochimwa, amene wonse ali osauka ndi amphawi, amene amabera sabata iliyonse, ni sembwasalawa zopanda kanthu, kukachinjamira kuti Mulungu awachitire chifundo, kumwaso kakhala mchimalo chali chimene muli anthu olemera ngati amenewo, amene ulemu wonse supita kwa Mulungu, kumawazira kwa amene adalenga chekeno. Kwa ineyo, nemene verse 7 ikulankhulira. Tamani pesele, kuhoni sajidila mwano iwowa zina loo kumari, mwina nilwana loo, anhajumawa. Kuhoni sajidila mwano zina loo kuma ili, nimele inuyo, mume idanila na loo. Akarenga ulo muliro nifuyo nidama zao zimene, muda vilea nshiro zimene, zimene nungu kulisa nshiro. Kuhoni akarenga uli nonse kutenga kumambo la muda mpingwa ujo, kuhoni sajidila mwano zina limene inuyo. Mwina nipana nalo li ya nkotila kuti ama chitila mwana. Panda Ramazan za nani? Nzao. Ako zole tamstokano.
See, verse 8, again, it's a snare to people that don't see Christ. They just look at that and think, okay, I gotta be better at loving my neighbor. That's not what it's saying. Here's the conclusion. If ye fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, you do well. To fulfill that law is to be taught of Christ and to see myself as no better than anybody else and that all I am is in Christ. And therefore, when I see another as a sinner, you know what? I'm the greater sinner. There's none greater than me. And that's how I can love that sinner because I know how the Lord's taught me.
Verse 8. Koma ngati muchita pamene vapa verse imene iliso msampha kwambiri kwa anthu amene samaona Yesu akamaverenga mawu a Mulungu. Ikuna kuti koma ngati muchita chikwanirire lamulolo fulfilling the law. Ngati muchita chikwanirire lamulolo chamukulikwaniritsa la ufulu monga mwa malembo uzikonda mzako monga uzikonda wekha. Muchita bwino. Kukwanirisa lamulo chikwanirire ndi kutani. Kukwanirisa lamulo chikwanirire ndi kuti ndi Yesu Kristu amene atakupangitsa kukhala chimenewe ulili mwa malemba oyera mwa vumbuluso lake ndipo kuti iweyo unaona malemba monga mmene Mulungu anavumbulusira kati mwa moyo wako. Kumene kuku ndiye kwadziwa malemba chikwanirire ndipo chimene chimaoneka mmene momo ndichakuti umamuona mzako. Kavera nuru tena usabu kubira. Muna so musajida zake. Inu ya mbala mwadi muka fika mkuma museka. Kavera kumari kama ndia sono ndia wale pera. Iwana zona mene ujayo. Ndi kuma wana kule pera kwa hako. Kuli ndi wakukulu kukosa kwa msa kwa uja. Osa ni wale ozi zona kati wale wale kuino. Msa kwa uja alimadi. Kumenda kusuona msa kwa mungo siku ndila iwe mwini ya. Zidembe nusebi. Muzipete zei.
If I ever get in my mind that I'm somehow better than somebody else, or if somebody comes up and wants me to accuse another because of some sin they've seen in them, I have to answer in every case, I am the greater sinner. And I, as God has been merciful and gracious to me, I know that my one prayer is that He might be merciful and gracious to other sinners as He has been to me. That's the law of liberty. That's the law of love. There's no greater love than you could ever have for a neighbor and than to point that one to Christ alone. Not to set yourself up as a standard, but to Christ alone. You see, that's the only way any are saved. It's by Christ alone.
Mene ife tuwane zimene abaya hatu ariri. Ni mene sotile nika kuzia nani ya toka. Zizine kumbusa kaibela hatu la ifeo. tikamaona anthu amene ali ofoka amene tulankhula nawo zizitikumbutsa mmenefeyo tilili ndipo tiwonetsa kuona kuti ngati kuti munthu amene ali wolephera kwambiri suuyuuyu pa zimene tiziwonazi koma ndineyo amene ndili wolephera kwambiri kuposa uyuyu amene ngati mungafika mokwaniritsa lamulo limene li laufulu limene likutikonda mzako monga uzikondera iwe mwini monga ungadzikondera ndi pamene ungatenge zofoka zako ndi kuzisanduliza kukhala zambiri ndikutenga zofoka zako zako zimene waziona kuti ndizochepa ndiye pamene pochimene chimapangiwa pamene pagona konda mzako monga uzikondera iwe mwini.
So I ask you, what law would you rather be under? Do you want the law of men? Do you really want to be under the law of God and all that it requires? Well, the answer there is, you disobey in one point, you've offended the whole thing. You're guilty of all. There's no salvation there. Or would you rather the law of liberty that is stated in verse 12, which doesn't say God set aside his law. It says Christ fulfilled it. That word liberty means justified. We've been justified by his righteousness, his obedience, his righteous death. That's what justifies me. I know which law I'd rather be under.
Lamulo lanji limene mungafune kuti muyimvere. Lamulo limene lili laufulu kamina lamulo la wanthu. Lamulo la wanthu limene lidzakuuzeni kuti upange izi ndi izi kuti ukwaniritse izi zimene Mulungu afuna kuti uchite. Kapena lamulo limene laufulu limene chilichonse chitakwaniritsidwa mwa Khristu Yesu. Amene Khristu Yesu ndiye amene inuyo mwayileyo muli lamulo laufulu limene likhoza kukuphunzitsani kumaona anthu ndi kumaziona zinthu zimene zingathomabwerera kwa inuyo nikupatsani thunzo loona kulephera kwanu. Chifukwa chake ndi ichi, pamene mukhala kulamulo la munthu, lamulo la munthu lija limakupatsani inuyo bodza lokuonetsani inuyo ngati zanu zikuyenda bwino. Chifukwa chake ndimamva munthu, ndiponso inuyo mwaona kuti zimene akunena munthu uyu ine sindimazizika. Akuti pakuti 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 zonse zimenathulati ine ndili bwino. Pamene padzapo madzitengera wekha chithunzithunzi choganiza kuti ineyo zanga zili bwino. Pamene lamulo la ufulu limene limwa Khristu Yesu silimakuonetsa choncho yanu. Lamulo limene limakuonetsa tsiku ndi tsiku kufoka kwako, kulephera kwako ndi kufunikira kwake kumene Khristu ali nako kuti akuwombole pakupatsa moyo weniweni umene uli chifuniro chake cha Mulungu. Ndiye ndi lamulo lanji limene mufuna mukhale nalo. Ndi lamulo lanji limene mufuna inuyo mukayendera. Lamulo la kwa wanthu lokuwuzani kuti inu muli izi pamene lamulo lanji likukunamizani, likukuphimbani, likungokuonetsani zithunzithunzi zimene sili zimenezo. Kapena lamulo la ufulu la Mulungu limene lizikuonetsani inuyo kulephera kwanu tsiku ndi tsiku. Kodi kuti anthu ena amene ali wolephera chizikhala chithunzithunzi chakulephera kwanu inu ndikumanda kuti Ambuye amene asoweza chisomo uja ndiye ndineyo.
In verse 10, you've got the law of condemnation. That's all it can do is condemn you. Guilty of all if you've offended in one point. Well, we're born offenders. But the other is the law of salvation and justification before God. Verse 12, the law of liberty. That law which has liberated, that's why it's called the law of liberty. Liberated, and that's so we speak, so we do, as those that have been liberated. We're not put back under that bondage, but liberated by Christ.
Verse 10 ndi verse 12 mwe malamulo awiri amene wawo. Verse 10, pakuti amene aliyense angasunge malamulo onse koma akapunthwa pali modzi iyeyu wachimwira onse. Ndiye verse 10 limenelo. Kaya adakuwuza adakukhomereka adachitolemba pakhoma mnyumba mwako malamulo onse ndi awawa koma dziwa kuti ukapunthwa pali modzi wonse afafanizika. Ndiye ukamaenda uzimva zimene zonse. Koma tsopano iwo amene Khristu anawombola, iwo amene Yesu Khristu anafera nkuwapulumutsa, meso langulani motero monga anthu owomboledwa. Ndipo chitani motero monga anthu owomboledwa, monga anthu amene adzaweruzidwa ndi lamulo la ufulu. So pali lamulo la ufulu limene Khristu Yesu analikwaliritsa, ndiye pali lamulo la anthu limene limakumanga iweyo goli la ukapolo wa malamulo. Koma lamulo lake linaona kuti usadzaphwanye ngakhale lamulo limodzi. Ndipo palibe munthu mmodzi amene adasungapo malamulo onse kufika na mpaka naye.
And verse 13 sums it all up. It says, for he shall have judgment. If you want to live by this other law, condemning others based upon what you perceive to be your own obedience, and thereby showing respect to persons, it says you will have judgment. You'll stand before a holy God, notice, without mercy. That's important. That hath showed no mercy. These that preach up the law and set themselves above others as if they're better than anybody else, that's how God will judge them. And he'll judge them by this law, which condemns them even for one offense. No mercy. No mercy.
Verse 13 ikuomba mkota. Kufunga kani yose pamozi kuri kani tere aba. Pakutichiwe ruzo, chilibe chifundo. Kwa iye amene, sana jita chifundo. Chifundo, chizi tamandira kususana najo chiwe ruzo. Palibe, njina ina hili yonse, imene inga ate kusisa chiwe ruzo ya Mulungu, ngati iweyo unadzika weka pa mulingona kuti ufuna kuduye sedo ulunga amandisha la muro. Koma ngati unadzi, unadzibereka kwa mbuye, ndi kunenda kuna kuti chipulumutso ichichi, chachi chacha wanthu ichi, sichingati thandize koma chipulumutso ndi cha Yesu. Pamene popo Yesu Khristu ndi amakhala chiweruzo chako cha iwe. Pamene popo lamulo la ufulu ndi chilamulo cha Mulungu wasemphana nazo.
When it says their mercy rejoiceth against judgment, it's not saying that God has set aside his holiness in order to show mercy. What it's saying is that God in his Son found a way to be merciful by satisfying his law and justice. How? Through the obedience of the Lord Jesus Christ. Mercy and truth met together in Christ. Righteousness and peace have kissed one another in Christ. And that's why God is merciful. Because it's not that he set aside his law, but Christ fulfilled it. And those for whom he fulfilled it do speak, and they live in that liberty whereby Christ hath made them free. And there's nobody can ever take it away from them, because there's no alternative. It's not in my obedience. It's in the obedience of Christ. And that's why mercy rejoiceth. Even though I know I'm to be judged, yet I know God shows mercy for Christ's sake. That's it.
Mawo sawandira meneo. Akamari chifundo chizita mandira kutsutsana nacho chiweruzo. Tinapulumutsirwa mwachisomo kuzolera mwachifundo cha Mulungu. Ndechifundo chija chiyamba kunyada kutsutsana mandira. Pamene chiweruzo chikudani, chikubwera, pozindikira kuti, iye amene wapulumutsira mwachifundo, apulumutsira mwachisomo, kuzera mwachifundo cha Mulungu, chiweruzo chija, chimakhala chikudzita mandira, popeza kuti chiweruzo chichichita kanthu pa chifundo cha Mulungu. Ndi zimene zikuoneka, koma izi pa vesi imeneyo. Chiweruzo chichichita kanthu pa chifundo cha nda. Cha Mulungu chimene iweyo wamezedwa mkati mwake mwachisomo populumutsira. Tsono zimakhala ngati iweyo kayatingana kuti wavala zimaplastiki zozitetezera, chiweruzo chikubwere chingolimbana ndi kunjako, chifundo cha Mulungu mwachisomo chake iwe nkumangoziona zikukudusa uli mkati mwachisomo cha Mulungu. Nchifukwa chake, chifukwa cha ichi, tsono Mulungu adayika pambali chiweruzo chilipo. Koma pamene pagona chisomo ndi chipulumutso mpakuti padali chifundo cha Mulungu, chochitikira iwo amene Mulungu adapulumutsa. Ndi amene adadalira ndi kukhulupirira, osati ntchito zawo kapena mwanzeru zawo kapena mwamawu awo kapena mwachita chilichonse chimene iwo adachiganiza kuti chikhozo lapulumutsa, ayi. Koma adayika chikhulupiriro chawo chonse pa ntchito yomalizidwa bwino ya pamtanda ya Ambuye wathu Yesu Khristu, yekhayo amene anafa ndi kuuka ndi kubwera kumwamba. Pokhapo ndi pamene pali mpumulo ndi mtendere umene uli wana Mulungu.
Well, I'm going to stop there for now, but I pray the Lord will bless what we've heard. He will. If Christ has paid our debt, this is the word that he
uses to bring home to the heart of poor sinners and draw them to Christ. Christ is going to have everyone for whom he paid the debt. Let the world go their way. But if he has so taught me as that poor sinner, I'm blessed.
Amen.